Olusooka olw'omwaka 2020-2026 lusemberedde okutuuka, abakulu b'amasomero mu disitulikiti y'e Luweero basabiddwa bafeeyo nnyo okutumbula ebitone eby'abaana mu masomero okusinga lwe beefunyirira ku by'amagezi ag'omu kibiina byokka gokka. Reverend Father Bonne Muzira okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku byenjigiriza mu ssaza ly'e Kasana Luweero asisinkanye abakulu b'amasomero n'abaako by'abannyonnyola.
Ogerako eri abakulu b'amasomero bano wamu n'abakulira ebyemizannyo mu masomero, Father Bonne Muzira alaze obwennyamivu olengera abakulu b'amasomero gye bettanidde ennyo ebyenjigiriza mu bibiina ne beerabira okukulaakulanya emizannyo wamu n'ebitone mu baana, n'ategeeza nti kino kya bulabe kubanga abaana abalina ebyemizannyo n'ebitone babeera bayitimuka bulungi era ne basobola okweyimirizawo mu biseera by'omu maaso.
Abakulu b'amasomero tebagitutte nga nsonga, bo bafa ku bubonero. Ebyala ebidda wabweru w'ekibiina zitako curricular activities tebazifuddeeko. Kakati twagala babadde music akutte omuliro, akoledde omuliro batandise omwenyigiramu. Katwagala n'emizannyo gino tutandise n'omupiira ate bwe tunaafuna ne bapartners abalala batwegattako okukuza ebitone bino byonna tulabe nti bisobola okuvaayo. Ekirala ekibadde kiremesezza, oboolyawo abantu wansi nno tebamanyi kikigenda mu maaso ku bintu bino eby'emipiira, kati ebyo byonna abasomesa baffe babifunye ate babizzeeyo mu masomero.
Father Bonne Muzira agamba nti ekereziya oluvannyuma lw'okukizuula ng'ebyemizannyo bikulu nnyo yatandikawo embeera okulaba ng'eyamba ku masomero gano n'ekigendererwa eky'okutumbula ebitone mu baana kibasobozesa okufuluma nga bajjuvu bulungi.
Nakino ekereziya ekikola okusobola okugunjula omuntu nga mulambirira, muzungu kye bayita holistic formation, nga mu byamagezi mulungi, mu byemizannyo mulungi, mu kuyimba mulungi, mu mpisa ez'obuntu bulamu mulungi. Mu muzannyo guno ogw'omupiira abaana bayigiramu ebintu bingi nnyo 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 mu kulevo ey'obuntu bulamu, okulaba ntukitaddemu nnyo amaanyi.
Babamu ku bakulira ebyemizannyo mu masomero batubuulidde ki ekyetaagisa okukola singa ebyemizannyo beera byakutumbuka.
Tulina mu byonna obuzibu bwa ssente. Buzibu bwa ssente olw'ensi yaffe gye tulimu nti ebyenfuna biki bitonotono, nti singa twali tulina resources oba nga tulina ssente twansobodde ofuna resources ezimala tusobola okukulaakulanya ebitone ebikola ki ebiwera. Tuyinza okuba nga omwana ayinza obutasobola kugenda mu academy, naye ate omwana buli mwana alina okugenda mu ki mu ssomero. So kitegeeza gavumenti egende mu maaso ne programu zino weezi.